Setul, malume, bona seloka ha. Mokgala mmakapane, ka kae?
Ga ntseng ya matebeleng.
Ee, a se botlhoko bo one o bua ka bona maloko.
Ee, bo bo bitsang senyumerosi.
Ee, oho, re thusege botlhoko bo bo sa tla ka kwano.
Let me rock the ball, my tender.